Matthew asempa tinum
na ohunu nkrofo akuokuo no no okɔ bepɔ so na ɔtena ase no na suafo ba ne nkyɛn na obie na no kyerɛkyerɛ wɔn sɛ
nhyira ne honhom ahiafo na wɔn a ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea nhyira ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔ na wɔn a wɔbɛkyekyere wɔn werɛ nhyira ne wɔn a wɔdwoɔ na wɔn na wɔbɛnya asase no adie nhyira ne wɔn a tenenee ho kɔm ne sukɔm de wɔn na wɔn na wɔbɛma wɔ ameɛ nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔborɔ nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ na wɔn na wɔbɛhunu onyankopɔn nhyira ne apatafoɔ na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn onyankopɔn ma nhyira ne wɔn a tenenee nti wɔtaa wɔn na wɔn na ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na wɔtaa mo na medi nti wɔdi atorɔ ka asɛmmɔne biara to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa ara na wɔtaa adiyifoɔ a wɔdii kan no mo ne asase so nkyene na sɛ nkyene da yera a ɛdeɛ na ɔde bɛhyɛ no nkyene ɛnyɛ ma hwee bio gye sɛ wɔhwie gu na nnipa tiatia so mo ne wiase hann kuro a ɛda bepɔ soɔ ntumi nhunta na wɔn nsɔ kanea mfa nhyɛ kodo ase na mmom wɔde si kanea dua so na hyerɛn ama wɔn a wɔwɔ ɛdan no mu nyinaa saa ara na moma mo kanea nhyerɛn nnipa anim na wɔahunu mo nneyɛɛ pa na wɔahyɛ mo agya wɔwɔ soro no animuonyam monsusu sɛ mebaa sɛ merebɛsɛe mmara anaa adiyifoɔ no maama a mɛsɛe na mmom mebɛhyɛɛ ma na nokorɛ mese mo sɛ ɔsoro ne asase nya ntwaamu yi atwerɛdeɛ ketewa biako anaa nsensaneɛ biako mpo remfiri mmara no mu ntwamu gye sɛ ne nyinaa bɛ mu ansa enti obiara a ɔbɛto mmara mu nsɛm nketewa yi mu biako na ɔbɛkyerɛkyerɛ nnipa saa no wɔbɛfrɛ no ketewa ɔsoro ahenni mu na obiara a ɔbɛdi soɔ na ɔbɛkyerɛkyerɛ no ɔno na wɔbɛfrɛ no kɛseɛ ɔsoro ahenni mu na mese mo sɛ sɛ mo tenenee ammoro twerɛfoɔ ne farisifoɔ no deɛ so a morennya ɔsoro ahenni mu nhyɛne moate sɛ wɔsee tetefoɔ ne sɛ nni awu na obiara a wɔbɛdi awuo no bɛdi atemmuo mu fɔ na medeɛ mese mo sɛ obiara a ne bufu ne nnua no bɛdi atemmuo mu fɔ na obiara a wɔbɛse ne nnua sɛ raka ɛne sɛ onipahunu na obɛdi fɔ mpanimfoɔ atitire no asɛnniɛ na obiara a ɔbɛka sɛ ɔkwasea na ɔbɛdi fɔ akɔ ogya amanehunu kurom enti sɛ wode w'ayɛyɛdeɛ ba afɔrebukyia ho na ɛhɔ wokae sɛ wo nnua wɔ asɛm tia wo a gya w'ayɛyɛdeɛ no afɔrebukyia no anim hɔ na kɔ na wo ne wo nnua no nkɔbom kane ansa na woaba abɛma w'ayɛyɛdeɛ no wo ne wo nkuroboni wɔ kwan soɔ no wo ne no mmom ntɛm na dabi wo nkuroboni no annyi wo anhyɛ ɔtemmufoɔ nsa na ɔtemmufoɔ no annyi wo anhyɛ ɔsomfoɔ nsa na wɔamfa wo ankɔto afiase nokorɛ me se wo sɛ woremfiri hɔ gye sɛ woatua ɔban a ɛbɛka akyire no ansa mo ate sɛ wɔkaa sɛ ɛnsɛyɛ awadeɛ na medeɛ mese mo sɛ obiara a ɔhyɛ ɔbaa na ne kɔn dɔ no no na wɔafa no n'akoma mu dada na sɛ w'ani nifa too suntidua a tu na tu firi wo ho twene na ɛyɛ ma wo sɛ wo ho akwan mu biako bɛsɛeɛ na wɔamfa wo nnipadua nyinaa ankɔto amanehunu kurom na sɛ wo nsa nifa too suntidua a twa na to firi wo ho twene na ɛyɛ ma wo sɛ wo ho akwan mu biako bɛsɛeɛ na wɔamfa wo nnipadua nyinaa ankɔto amanehunu kurom wɔkaa nso sɛ obiara a ɔbɛgyae ne yere no mma no awaregyaeɛ nwoma na medeɛ mese mo sɛ sɛ nyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yera na wɔama ɔbaa no asɛe awadeɛ na obiara a ɔbɛware deɛ wɔagyaa no no nso asɛe awadeɛ bio moate sɛ wɔse tetefoɔ no sɛ nka ntanhunu na fa wo ntankadeɛ ma awurade na medeɛ mese mo sɛ monka ntam koraa monka ɔsoro ɛfiri sɛ ɛyɛ onyankopɔn ahennwa monka asase ɛfiri sɛ ɛyɛ ne nan ntiasoɔ monka yerusalem ɛfiri sɛ ɛyɛ ɔhenkɛseɛ kuro nanso nka wo tiri ntam ɛfiri sɛ worentumi nyɛ nwii biako fufuo anaa tuntum na moma mo asem nye ani ani dabi dabi na de aburu yesu ono friboni mu mwate se wo kan se ani nsi ani anamu na sinsi ese anamu na me de me se mo se moni obonefo no ni asi na de obepae waso ni famu no dane bia kono so ma no na de opese woni udi asem na wogi wataade nhye ase no manomfa wataade nkataso no nso na obiara obehye wo se eneno nante kwansi ni bia kono eneno nkomienu de wosere wo no ma no na de opese wo fam wo hwaade no enane wo hu mfiri ne ho mwate so wakan se donyonko na tane wo tamfo na me die me se mo se mono mo atamfo munhyira wona wo pae mo munya wona wo tane mo yie na mo mpae ma wona wo ha mo na wo taa mo na mo aye mo agya wo soro no ma ifri se o ma ne wie pie nipa bone ni nipa pa so na wo to nsu ogu wona wo tene ne wona wo ntene so na se mo do wona wo do mo a akatua be na mo wo fujifuo nso nye sahara na sɛ mo tie mo nuanom nko ara a ɛde na mo ayɛ aboro so togyefoɔ nso nyɛ saa ara enti mo nyɛ pɛ sɛdeɛ mo agya wɔ soro no yɛ pɛ.